ngiyesaba kujantshela umhlaba wonke ukuthi ngejile inkinga manje ngiyesaba kujantshela umhlaba wonke ukuthi ngejile inkinga manje ngiyesaba
Ngoba umuntu uyachi.